Download kupitia pedejetv.com.
Kuwapiga tunavyotaka, kuwafunga tunavyotaka, kuwapiga tunavyotaka. Ewa mezoea, mama ni bebe ao, mama ni bebe ao, mama ni bebe ao, mama. Wepa kome spiriti, mzinze spiriti, Yanga spiriti, wana jangoni spiriti. Nasema ii ndo Yanga, Yanga noijua mimi. Ito Yanga, Yanga inayojiamini. Kama wewe uipendi lazima wende motoni bwana. Nasema hii ndo Yanga, Yanga naoijua mimi bwana. Hii ndo Yanga, Yanga naoijua mimi. Aina mpinzani toka miaka sitini bwana. Katika kuruka luka wameingia kwenye mfumo. Na tulipwa kama tatu mapiga mbili umo umo. Wepa kome spiriti, mzinze spiriti, Yanga spiriti, wana jangoni spiriti. Kuwafunga tunavyotaka, kuwapiga tunavyotaka, kuwafunga tunavyotaka, kuwapiga tunavyotaka. Ewa mezoea, mama ni bebe ao, mama ni bebe ao, mama ni bebe ao, mama ao makolo, mama ni bebe, mama, mama ni bebe. Nasema leo tulali situpo paka subuhi. We ubingwani wetu tunacheza butterfly. We leo tulali situpo paka subuhi. We ubingwani wetu tunacheza butterfly. Basi wote butterfly bwana. Butterfly wana Yanga butterfly bwana. Butterfly situ cheze butterfly bwana. Butterfly umo umo. Na isho boy makizube. Yo baba kichu right here.
Yes, anaitwa Bani Music.
Chapa!
Mr. Kinanda.